Yo, check it, it's Kalulu,
BBG.
Hii ni dance ya kizombi, ya kizombi ni dance ya kizombi, ya kizombi, hii ni dance ya kizombi, ya kizombi. Yo, check it, hii ni dance ya kizombi, ya kizombi ni dance ya kizombi, ya kizombi, hii ni dance ya kizombi, ya kizombi. Yo, check it, kunja mgongo ni kama haina backbone. Eka leg kama ilivunjika juzi, lalisha kichwa kama njorule wa tei. Hiyo mkono kunja kaki imevunjika, na wanze kuwalk kama ume lose hope. Check it, kama ume lose hope. Ni kizombi, 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 ni kizombi nakwambia, ni kizombi, ni kizombi, 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 ni kizombi nakwambia, ni kizombi. Check it, one leg tembea kwanza ukilegea, usiende chini kama ujapata food. Vitu nono nono zile vitu tam tam, ukiziona usipoteze hiyo chance. Check it, kama ni safi nakwambia we rukia, kama ni nono nakwambia we nyakua, kama ni kondo unaweza fikiria twins, maybe utapata haina damu boja.
By then nikuulize, ushe kula nyama konde?
Hapana, lakini situneza test wale.
Ni kizumbi, kizumbi.
Cheki, kunja mgongo ni kama hauna backbone. Eka le kama ilivunjika juzi, lalisha kichwa kama njurule wa tei. Hiyo mkoni kunja kaki imevunjika, na wanze kuwo kama ume lose hope. Cheki, kama ume lose hope. Ni kizumbi, ni kizumbi, ni kizumbi. Dance ni kizumbi, ni kizumbi, ni kizumbi, ni kizumbi, yaki dance ni kizumbi. Hii ni dance ya kizumbi, ya kizombi, ni dance ya kizombi, ya kizombi, hii ni dance ya kizombi, ya kizombi. Yo, cheki, hii ni dance ya kizombi, ya kizombi, ni dance ya kizombi, ya kizombi, hii ni dance ya kizombi, ya kizombi. Yo, cheki.
You are chilling with the baddest producer, Producer G.
Production.